kulesi ninda
ko zabanango ntami ache singa toba delu kutonze nandi kulese banango tambula mpola nyo
chogamba ntambula mpola nyo tusoke tuhumule muko katono
Mwati obadde ochangamba chogamba okomyo kuzala abana basatu bamala
nze ne David twakiriziganya nti abana basatu bokaba tumala naye sika kasankola yantegeka yazadde kije ngenda koze zanga mazo okuzala mpulira nti ebintu ebyo byabulaba era nti demu
nzirange ebyo nabiwuliranga naye nensalawo okwogera kuno omusawo okumanya nkola kyeyinza okunkolera okusinga okudda mu ŋŋambo yanyinyonyola engeri gye zikolamu era oluvannyuma lwa byonna nensalawo okukozesa akaweta era kankoledde bulungi
akaweta
iye akaweta nkola etangira okufuna embuto ezitali neetegekere era nga kasibibwa ku nnabaana kasobola okuziyiza okufuna embuto ezitali neetegekere okumala emyaka 12 era nga kasobola okuggibwamu singa oba yagadde okuddamu okuzaala akange bakanteekamu nga nakamala okuzaala Simon
okumala emyaka 12
iye
mpa ku nnamba y'omusawo
akaweta nkola ekutangira okufuna embuto ezitali neetegekere ngeri eweebwa abakyala ku bwereere ku ddwaliro erikuli okumpi okumanya ebisingawo kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8-8-8-4-6 obulamu bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako ekitongole kya USAID